Kwacha pano kusobana ni sobana mdala wanya.
Excuse me,
Shairi sashire kumona ine. Si upo kato.
Yeah,
if I can't.
Silva, Bonnie Beat.